abazama genga enza show. Abo mampi, abo somgenza sheshamo. Ake kontwe mbuleke modulo munye. Sitimbuhlala, awubanzi sibonisane. Singabolova, mumeka sasibambisane.
Finest, we are told that you, we are.